Hawaii mai, ka rongo ana te reo o te haukainga o Aotearoa, ko te reo Māori tērā, ko kōrero Māori mo te nuinga o tō pātua e runga i te wā, te reo Māori tuatai tuarua, te āhuatanga o te Māori neha, me o mātou nei whakakata i te tangata, tō mātou nei wairua o te ao Māori, kei roto anō te wairua pai. Me te tuatoru, me te matua mōhio te tangata ngārohe o Aotearoa, nera kia kauaka anō e waia mai titahi tangata ki ANZ, e ka ki ake a tūra, tēroa reo no wīwī, no wāwā, hoi anō ko te reo wairua pai he Māori. Nera, kia ora, welcome to ANZ, ko tūtiri tēnei mihati ki a koe.